the book of John chapter 1.
Kitabu cha Yohana mlango wa kwanza.
That you may understand what Jesus was laying to the church.
Ili ya kwamba mkapate kuelewa kile ambacho Yesu alikuwa analiwekea kanisa.
John chapter 1.
Yohana mlango wa kwanza.
We see in the beginning was the word.
Tunaona kwamba pale mwanzo alikuwako neno.
And the word was with God.
Huyo neno alikuwa pamoja na Mungu.
And the word was God.
Naye neno alikuwa Mungu.
He was with God in the beginning.
Tangu mwanzo huyo neno alikuwa pamoja na Mungu.
And it says through him all things were made.
Na anasema kwamba vitu vyote viliumbwa kwa yeye.
Without him nothing was made that has been made.
Wala pasipo yeye hakuna chochote kilichoumbwa ambacho kimeumbwa.
In him was life, and the life that was light, the light of men.
Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na huo uzima ulikuwa nuru ya watu.
The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it.
Nuru hung'aa gizani, nalo giza halikuishinda.
I want you to turn with me very fast to verse 10.
Ninataka ukaende pamoja nami kwa haraka kabisa katika mstari wa 10.
For purposes of this being born in the spirit.
Kwa makusudi ya hili swala la kuzaliwa katika roho.
He says.
Anasema.
He was in the world.
Huyo neno alikuwepo ulimwenguni.
And though the world was made through him.
Na ingawa ulimwengu uliumbwa kwa yeye.
The world did not recognize him.
Ulimwengu haukumtambua.
Verse 11 of John chapter 1 he says.
Mstari wa 11 wa Yohana mlango wa kwanza anasema hivi.
He came to that which was his own.
Alikuja kwa wale waliokuwa wake.
But his own did not receive him.
Lakini wale walio wake hawakumpokea.
Yet to all who received him.
Bali kwa wote waliompokea.
To those who believed in his name.
Yani wale walioamini jina lake.
He gave the right to become children of God.
Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu.
Verse 13 says.
Mstari wa 13 anasema.
Children born not of natural descent.
Hawa watoto wamezaliwa si kwa damu.
Again, children born not of natural descent.
Na tena, hawa watoto wamezaliwa si kwa damu.
Nor of human decision.
Wala kwa mapenzi ya mwili.
Or a husband's will.
Wala mapenzi ya mume.
But born of God.
Bali kwa mapenzi ya Mungu.
And so you see when Jesus was talking to Nicodemus.
Na basi waona kwamba wakati Yesu alikuwa akizungumza na Nicodemo.
In John chapter 3.
Katika Yohana mlango wa 3.
Verse 5 in that conversation as he goes on to verse 8.
Mstari wa 5 katika mazungumzo hiyo anapoendelea mpaka mstari wa 8.
Of being born of water and the spirit.
Ya kuzaliwa kwa maji na kwa roho.
Jesus was literally emphasizing the concept of being born again.
Yesu kihalisia alikuwa anasisitiza kipengee cha kuzaliwa mara ya pili.
As being built in two stages.
Kuwa kile kilichojengwa katika awamu mbili.
In a ladder of two stages.
Katika ngazi ya viwango viwili.
And it's amazing that even as Nicodemus was asking how a man can be born again.
Na inashangaza ya kwamba hata wakati ule ambapo Nicodemo alikuwa anauliza jinsi mtu anaweza kuzaliwa kwa mara ya pili.
We now see in John chapter 1.
Sasa tunaona katika Yohana mlango wa kwanza.
Verses 10 on to 13.
Mstari wa 10 kuendelea mpaka 13.
But essentially Jesus was emphasizing to Nicodemus.
Ya kuwa kimsingi Yesu alikuwa anamsisitizia Nicodemo.
And even to the church today.
Na hata kwa kanisa la siku ya leo.
That being born again.
Ya kuwa kuzaliwa kwa mara ya pili.
Essentially denotes.
Kimsingi kuna maanisha.
The sonship with God.
Uwana pamoja na Mungu.
That you may now be children of God Almighty.
Ya kwamba sasa na mkapate kuwa wana wa Mungu mkuu mwenyezi.
That is what Jesus is speaking in this scripture here to the church.
Hicho ndicho Yesu anazungumza katika andiko hili kwa kanisa.
Even as the dialogue with Nicodemus.
Hata anapozungumza na Nicodemo.
To be children of God, not born of natural descent.
Kuwa watoto wa Mungu, wasiozaliwa na damu.
And hence there is no way.
Na basi hakuna njia yoyote.
The created realm, the natural realm.
Ambayo nyanja zilizoumbwa, nyanja za kijinsia.
Should perceive, should understand you.
Zinaweza kukuelewa.
Hallelujah. And so, I want you to understand.
Na basi ninataka mkaelewe.
Very clearly.
Kwa wazi sana.
That when Jesus came to dramatize this act.
Ya kwamba Yesu alipokuja kuonesha hili tendo.
Of being born again.
La kuzaliwa kwa mara ya pili.
And being born of water and the spirit.
Na kuzaliwa katika maji na katika roho.
He essentially centralized.
Kimsingi aliweza kufanya iwe ya kati.
The baptism of the church.
Ubatizo wa kanisa.
Again, baptism of the church.
Na tena, ubatizo wa kanisa.
Is seated at the very center.
Umeketi katika mahali pa katikati sana.
Of this conversation that Jesus is having with Nicodemus.
Katika mazungumzo haya ambayo Yesu anayo na Nicodemo.
A conversation that trickles down, percolates to the very fabric of the church today.
Mazungumzo yanayotiririka mpaka katika misuli ya ndani ya kanisa leo.
That baptism,
ya kwamba ubatizo,
is what Jesus was talking about here.
Ndio kile ambacho Yesu alikuwa anazungumzia hapa.
And we know that is absolutely consistent.
Na tunajua kwamba hiyo inaambatana zaidi.
With the fact that unless.
Na swala ya kwamba isipokuwa.
We be baptized.
Tukabatizwe.
By the Holy Spirit of the Lord.
Nae Roho Mtakatifu wa Bwana.
We cannot see the kingdom of God.
Hatuwezi kuona ufalme wa Mungu.
Now, if you see the works that took place in Matthew chapter 3.
Ukiangalia kazi zile zilizotendeka katika kitabu cha Mathayo mlango wa 3.
When Jesus was baptized.
Wakati Yesu alibatizwa.
Then you will surely understand.
Basi kwa hakika utaelewa.
This whole concept, spiritual concept.
Hili swala lote, swala la kiroho.
Of being born again.
La kuzaliwa mara ya pili.
In the church.
Ndani mwa kanisa.
And I repeat this to the church today.
Na ninarudia haya kwa kanisa leo.
That unless the Christian be born again.
Ya kwamba Mkristo asipozaliwa kwa mara ya pili.
They cannot.
Hawezi.
See the kingdom of God.
Kuona ufalme wa Mungu.
And again I say this.
Na mara tena ninasema haya.
That unless the church.
Ya kwamba isipokuwa kanisa.
Be born of the water.
Likazaliwe kwa maji.
And the spirit.
Na kwa roho.
They cannot see the kingdom of God.
Haliwezi kuona ufalme wa Mungu.
Matthew chapter 3 is very very important here, precious people.
Mathayo mlango wa 3 ni ya muhimu zaidi hapa, watu wa dhamani.
And we see the baptism of Jesus.
Na tunaona ubatizo wake Yesu.
In verse 13 when he says.
Katika mstari wa 13 anaposema hivi.
Then Jesus came from Galilee, from the Galilee or Galilee, to the Jordan to be baptized by John.
Anasema kisha Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka mto Yordani ili Yohana ambatize.
Verse 14.
Mstari wa 14.
But John tried to deter him saying.
Lakini Yohana akajitahidi kumzuia akimwambia.
I need to be baptized by you.
Mimi nahitaji kubatizwa na wewe.
And do you come to me?
Nawe waja kwangu nikubatize.
Verse 15, Jesus replied.
Mstari wa 15, Yesu akajibu.
Let it be so now.
Kubali hivi sasa.
It is proper for us to do this to fulfill all righteousness.
Kwa maana ndivyo itupasavyo kwa njia hii kuitimiza haki yote.
Then John consented.
Hivyo, Yohana akakubali.
Verse 16.
Mstari wa 16.
This is the most important place for you.
Hapa ndipo mahali pa muhimu zaidi kwako wewe.
As soon as Jesus was baptized,
naye Yesu alipokwisha kubatizwa,
he went out of the water.
Mara alipotoka ndani ya maji,
at that moment, heaven was opened.
Ghafla, mbingu zikamfungukia.
And he saw the Spirit of God descending like a dove.
Naye akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua.
And lighting on him.
Na kutulia juu yake.
And a voice from heaven said.
Nayo sauti kutoka mbinguni ikasema.
This is my son.
Huyo ni mwanangu.
Whom I love.
Ninaye mpenda.
And with him I am pleased.
Ambaye ninapendezwa naye sana.
So what you want to very much understand in this conversation.
Basi kile unachotaka kuelewa zaidi katika mazungumzo haya.
That Jesus had with Nicodemus.
Ambayo Yesu alikuwa nayo na Nicodemo.
Is the fact that.
Ni swala kwamba.
When we as Christians.
Wakati sisi kama Wakristo.
When you as Christians.
Wakati wewe kama Mkristo.
Become born again.
Unapozaliwa kwa mara ya pili.
There is a very central process.
Kuna hatua iliyo nyeti zaidi.
Of baptism.
Ya ubatizo.
That consumes your life.
Inayoyateka maisha yako.
And you see clearly.
Na unaona kwa wazi.
That Jesus ranked.
Ya kwamba Yesu alipima.
The being born again in two stages.
Aliweka kule kuzaliwa mara ya pili katika viwango viwili.
The first preliminary stage, the primary stage.
Kile kiwango cha kwanza, kiwango cha kimsingi.
Is the baptism of water.
Ni ubatizo katika maji.
And in that baptism of water.
Na katika ubatizo huo ndani ya maji.
It becomes very clear.
Inafanyika wazi sana.
That there is the taking away of the old self.
Ya kwamba kuna kule kuondolewa kwa utu wa kale.
There is the creating of a pathway, a way.
Kuna kule kutengeneza kwa njia.
To be able to conversation with the spiritual realm.
Ili kuweza kuwasiliana na nyanja za kiroho.
And we see very clearly that Jesus is baptized.
Na tunaona kwa wazi sana kwamba Yesu anabatizwa.
And heaven opened.
Na mbingu zinafunguka.
We can say a portal.
Tunaweza kusema kwamba tundu.
A portal opened in heaven.
Tundu ama mlango ulifunguka mbinguni.
Like portal vein, you know, a feeder pathway.
Kama portal vein, yani njia ya mawasiliano.
A channel of communication.
Njia ya mawasiliano.
Opened.
Ilifunguka.
In heaven after Jesus was baptized in the water.
Kule mbinguni baada ya Yesu kubatizwa katika maji.
And when that channel, the portal was opened.
Na wakati mlango huo ulifunguka.
Then the communication, the contact with heaven was developed.
Basi mawasiliano, uhusiano na mbinguni ukatengenezwa.
And God the Father.
Naye Mungu Baba.
Spoke from heaven.
Akanena kutoka mbinguni.
And what does God the Father say?
Na je, Mungu Baba anasema nini?
The first thing he pronounces.
Jambo la kwanza analotangaza.
Is the sonship.
Ni uwana.
That this is my son.
Ya kwamba huyu ni mwanangu.
And that is what you see.
Na hicho ndicho mnachokiona.
I took you back to John chapter 1.
Katika Yohana mlango wa kwanza nilikowapeleka.
When he said.
Aliposema.
That those who believe in him.
Ya kwamba wale wanaomwamini.
He drew them.
Aliwavuta.
He brought them. They got caught up with him.
Aliwaleta. Yani walipatikana wametekwa na yeye.
To the place where he brought them.
Hadi mahali pale alipowaleta.
To be the sons of God, the children of God.
Wakawe wana wa Mungu, watoto wa Mungu.
And that is the being born again.
Na huko ndiko kule kuzaliwa kwa mara ya pili.
That is not a physical birth.
Huko si kuzaliwa kwa kijinsia.
That birth has nothing to do with the physical world.
Huko kuzaliwa hakuna chochote cha kuambatana na huu ulimwengu wa kijinsia.
And that's why you quickly begin to understand the error.
Na ndio maana kwa haraka unaanza kuelewa lile kosa
that has consumed the church.
Lilo liteketeza kanisa.
And the Christians today.
Na Wakristo wa siku ya leo.
Because they say they are born again.
Manake huwa wanasema kwamba wamezaliwa mara ya pili.
But yet we see that this being born again.
Ili hali tunaona kwamba huku kuzaliwa kwa mara ya pili.
Completely transitions the church.
Kabisa kabisa kuna ligeuza kanisa.
To become the children of God.
Na kulifanya liwe watoto wa Mungu.
Which means not born of natural descent.
Kumaanisha kwamba wasiozaliwa na damu ya kihalisia.
Not born out of the decision of a husband.
Wasiozaliwa kutokana na maamuzi ya mume.
Or of man.
Ama ya mtu yeyote.
But this is a totally new birth.
Lakini huku ni kuzaliwa kupya kabisa kabisa.
Where now they are born of the Holy Spirit.
Ambapo sasa wanazaliwa na Roho Mtakatifu.
Born as children of God.
Wanazaliwa kama watoto wa Mungu.
But look at this other second level.
Lakini angalia hiki kiwango kingine.
The second cadre, which I've already gone ahead of myself.
Kiwango cha pili ambacho tayari nimekwisha kujitangulia.
Look at this. He says.
Anasema.
That even as you are baptized in water, the way Jesus was.
Ya kwamba hata unapobatizwa katika maji kama vile Yesu alivyobatizwa.
Then God Almighty.
Basi Mungu mkuu mwenyezi.
Is now able to develop a channel of communication, contact.
Sasa anaweza kutengeneza njia ya mawasiliano.
With the church.
Pamoja na kanisa.
And declare.
Na kutangaza.
That this church.
Ya kwamba hili kanisa.
These Christians.
Huyu Mkristo.
Now they are my children.
Sasa wao ni watoto wangu.
Now you become a people of God.
Sasa mnafanyika watu wa Mungu.
The children of God.
Watoto wa Mungu.
Which means you have nothing to do with the world anymore.
Kumaanisha kwamba hauna chochote cha kuhusiana na ulimwengu tena.
The world represents the flesh.
Ulimwengu unasimamia mwili.
The created realm.
Maeneo yaliyoumbwa.
You may walk up and down.
Unaweza kutembea hapa na pale.
You may need the flesh to reach there.
Unaweza kuhitaji mwili ili ya kwamba ufike kule.
To reach here.
Ufike hapa.
To do this.
Ili kufanya haya.
But never was the flesh intended.
Lakini kamwe mwili haukuwahi kukusudiwa.
To be the end.
Kuwa ndio tamati.
To be the final product of being born again.
Kuwa ndio zao la mwisho la kuzaliwa mara ya pili.
The flesh is a means.
Mwili ni mnofu.
But never was it intended to conquer the being born again.
Lakini kamwe haukukusudiwa ukashinde kule kuzaliwa mara ya pili.
Look at these precious people.
Tazameni hii watu wa dhamani.
Then again.
Tena.
The voice of God the Father said.
Sauti ya Mungu Baba ikasema.
When Jesus came out of the water.
Wakati Yesu alitoka katika maji.
He said.
Alisema.
With whom I am well pleased.
Ambaye ninapendezwa sana naye.
That means.
Hiyo inamaanisha.
When we become born again.
Wakati tunazaliwa kwa mara ya pili.
Believe in Christ Jesus of Nazareth.
Na kumwamini Kristo Yesu wa Nazareti.
And then.
Na kisha.
Be baptized in water.
Tukabatizwe katika maji.
We become pleasing to God Almighty.
Tunakuwa wenye kumpendeza Mungu mkuu mwenyezi.
God then.
Basi Mungu.
Takes pleasure.
Anapendezwa.
In our lives.
Na maisha yetu.
And I think this is what Christians have not understood.
Nami nadhani hiki ndicho Wakristo hawajaelewa.
They have not understood that when they are born again.
Hawajaelewa ya kwamba wanapozaliwa mara ya pili.
God takes pleasure in their lives.
Mungu anapendezwa na maisha yao.
And so in everything they do.
Na basi katika kila kitu wanachofanya.
They ought to please God.
Wanapaswa wakampendeze Mungu.
With all their lives.
Na maisha yao yote.
You should even stop here.
Hata unapaswa kusimamia hapa.
And ask yourself.
Na ukajiuliza hili swali.
Have I pleased God Almighty?
Je, nimempendeza Mungu mkuu mwenyezi.
With all my life.
Kwa maisha yangu yote.
With Everything I do.
Na kila kitu nifanyacho.
Ever since I was born again.
Tangu nilipozaliwa kwa mara ya pili.
But what is even most important?
Lakini kile kilicho cha muhimu hata zaidi.
Is finally now.
Ni hatimaye sasa.
When the Holy Spirit of God.
Wakati Roho Mtakatifu wa Mungu.
Comes like a dove.
Anakuja kama hua.
Precious, glorious white dove.
Hua mweupe wa utukufu na wadhamani.
And lies.
Na kutulia.
And settles.
Na kutulia.
And befall.
Na kuangukia.
Our Lord Jesus.
Bwana wetu Yesu.
Now that is what Jesus meant.
Na basi hicho ndicho Yesu alichomaanisha.
When he had this dialogue and discourse.
Wakati alipokuwa na hayo mazungumzo.
With Nicodemus.
Na Nicodemo.
Because he said.
Kwa maana alisema.
Unless a man be born again.
Mtu asipozaliwa kwa mara ya pili.
He cannot see the kingdom of God.
Hawezi kuurithi ufalme wa Mungu.
But look at this now.
Lakini itazama hii sasa.
He said further on.
Alisema kwa kuendelea.
That unless a man be born of water.
Ya kwamba mtu asipozaliwa kwa maji.
And the spirit.
Na kwa roho.
He cannot see the kingdom of God.
Hawezi kuona ufalme wa Mungu.
And now we see that the being born of the water.
Na sasa tunaona kwamba kule kuzaliwa katika maji.
Essentially.
Kimsingi.
Talks about the water baptism.
Kuna nena kuhusu ubatizo wa maji.
The water baptism.
Kubatizwa katika maji.
That creates a channel.
Kuna kofungua njia.
That gives way.
Kuna kopeana mjia.
To the portal, to the communication channel.
Kwa zile njia za mawasiliano.
Between the church.
Kati ya kanisa.
And God in heaven.
Na Mungu wa mbinguni.
And when that channel is created.
Na wakati njia hiyo inatengenezwa.
Then finally now.
Basi hatimaye sasa.
The Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
Baptizes the church.
Analibatiza kanisa.